Ajá. Chío mío.
King Fizzo on the beat.
Dodo's a daydreamer. Must stay grounded for art, can't say what's teamer. I'm downfounded, I'm fat, my gatekeep. All the jari, buku, zu, young man's could get this far. Enemies will progress, remedying could talk less. Broken as school, my regardless, not just the process. Focus na future, inshallah, and the fuck na corporate. Kwaje kinuka, was chan, uji let her jobless. Do a come on by the knees, na nyuma. Mina jitu, my bro, need kunskuma. Drama kunyuma, do na need kufuma. Wasa ni vipindi kama Nick Mutuma. Wana tahamu, bakina washanga. Nambi, wanta fika fun. Najua nshajianda cheki. Vili nafata mbuwa na nini sana. Kuja na kamno bani. Kikamzwa na kamso correct. Vili nasahili. Suna connect mwa kunyona Kiswahili. Sindo connect domana mwa kunyo feelings. Ina affect kucheki na shika shilling. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu, mwana umene kujituma. Hapa kazi tu. Hapa kazi, mishoni na warazi du. Watu miradi, michezo nilecha standard tu. Na bonga ganji, liwelo ni kondani ya mkulu. Soro raji, ni pepo we shetani mkulu. Extreme measures, dona chukua kati mamse na kifua. Najua mtanitambua, very soon and if ever. Utaimachua na kuwa, niko kishua. Na luko kifafonua, utajua na bring terror. Vile na shua, marapa wanaungua. Na zua, na wakamua, kamua na kill veterans. Kama manua, the shit na ni cleanser, ni mnaitaji mablessa. Dua kwa mumba, the knees na nyuma. Mina jituma, bro, need consumer. Drama kwa nyuma, do na need kufuma. Wasa ni vipindi kama Nick Mutuma. Wanatahamu, bakina washanga. Nambi, wantafika fana, juu nshajianda cheki. Vili nafata, mbuwa na nini sana. Kuja na kamno bani, kikamjwa na kamtu correct. Vili nastahili. Suna connect mwa kunyona Kiswahili. Sindo connect domana mwa kunyo feelings. Ina affect kucheki na shika shilling.
Hapa kazi tu.
Hapa kazi.
Hapa kazi tu.
Hapa kazi.
Hapa kazi tu.
Mwana umeni kujituma. Hapa kazi tu.
Hey, hey, hey.